mie nataka nikupe vyote, kwenye dunia hivi vingine si lolote. Mama, 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 basi mi unielewe, hakuna mimi bila wewe. Ukinizingua wewe, takuwa chizi unielewe. I don't care, wakisema ni malaya.
I don't care,
wakikusema vibaya.
I don't care,
baby mimi.
I don't care, I don't care,
wakisema ni malaya.
I don't care,
wakikusema vibaya.
I don't care,
baby mimi.
Basi mi unielewe, hakuna mimi